Mokgwa Democratic Alliance o kgathetse ke 16 days of lip service ya meqoqo e sa feleng ka GBV, mme re batla ho etsa bonnete ba hore ho na le mehato e nkuwang ke mmuso e bonahalang. Mmuso o tlameha hore o tlohe meqoqong, o etse bonnete ba hore o phethahatsa ditshepiso tsa hore o tla hlokomela basadi le bana. Hobane nnete ke hore hora tse ding tse tharo le tse tharo basadi ba bolawa. Basadi ba robedi ba bolawa ka letsatsi. Basadi ba 56 ka beke ba bolawa ka hara South Africa. Hona ho iponahatsa hore re na le bothata bo tebileng, be leng hore re tlameha ho etsa bonnete ba hore ho na le phetoho tse bonahalang ka hara teng. Haholoholo hobane National Strategic Plan ya Gender Based Violence and Femicide e ntse e se na tjhelete e anetseng ya ho sebetsa, mme mosebetsi wa teng o salletse morao. Hodima ha moo, ba ithola hore ba qoswa ka ntho tse itseng mpe. Ha hona ba bangata ba bona ba leng ka mora tjhankane. Mmuso o tlameha ho etsa bonnete ba hore hona wa fetoha.